kama yebazwe
nga tugenda mukusomesebwa ekigambo kya Mukama saba tuonge ekiseera kino gyali n'okusaba ntukwebaza nnyo ayi Mukama Katonda affe olw'okubeerawo ko mu masekati gaffe era tukusinza tugulumiza tukutendereza tukwebaza ayi Mukama nti oli wamu naffe obutatuleka obutalekereranga mu ngeri yonna oba mu ngeri zonna ky'ova otuwa ekigambo ky'onooyogera naffe kubanga kituzimba mwoyo mmeme n'emibiri gyaffe n'embeera z'obulamu bwaffe nekituwongera ayi Katonda affe okutuukiririza ddala obutonde bwatutondera okutuukiriza ku nsi kuno lekayi Mukama tuwulire okuva gy'oli amakya ga leero nze nveewo ggwe ayi Katonda affe owulirwe mu bigambo bye tugenda okugabana amakya ga leero tukwebaza nti omwoyo omutukuvu akifuulira ddala ekigambo ky'okuba ekikozi ekiramu ennyo ayi Mukama kinaatuzimba ne kitunyweza mu butuukirivu era tugaana sitaani enkweze n'emitego egyogezaako kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli Mukama yatufiirira tube balamu mu era naye. Ti Mukama yatufiirira tube balamu mu era naye. Singa tusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasessaloniki eyo esooka esula ey'okutaano leero tujja kuba mu katundu k'olunyiri okuva ku lw'omwenda ng'amakya ga leero mu kweyongerayo kwaffe mu kusomesa ensomesa ze tulimu ez'enkomekereza z'omwaka guno wansi w'omulamwa omukulu gw'okubaawo mu ssuubi ly'obulamu obutaggwaawo abadde tebannaba kubaawo nga tugabana mu nsomesa zino tusomesebwa about living in light of eternity mu biro by'okumaliriza omwaka guno ng'omulamwa ogwo gusinziirizibwa mu byawandiikibwa mu ssuula ey'okutaano ey'ebbaluwa ya Pawulo eri Abasessaloniki esooka mwe twakirabira omulundi ogwasooka nti tuli baana ba musana era baana b'obutangaavu ng'ekyo kitugwanyisa okuba n'empulira ey'okubeera kye tuli kitugwanyisa okuba ne sense of belonging era omulundi ogwaggwa we twali tusomesebwa twalaba ebyo bye tugwanidde okukola endowooza n'empisa awamu n'endabika ebitugwanidde okubeera kye tuli tuleme kuba kye tutali weewaawo era nga leero tuweebwa ensonga enkulu ey'ebyo byonna bye twakasomesebwamu waggulu bwe tusoma ennyiri ze tunaasaako essira leero okuva ku y'omwenda okutuusa ku y'ekkumi n'olumu zigamba nti kubanga ffe Katonda teyatulondera kufukibwako kiruyi kya busungu wabula okutulokola ng'ayita mu Mukama waffe Yesu Kristo eyatufiira katube nga tuli balamu oba nga tufudde tulyoke tubeere balamu wamu naye kale mugumyaganenga era muzimbaganenga nga bwe mubadde mukola kama yebazibwe nti Mukama yebazibwe. Omuntu waweebwa ensonga lwaki the reason why eyebyo byalina okuba ebikulu mu bulamu bwe kimuwa okutegeera amakulu g'ebyo ebimwetaaza siwe guli nti omuntu waweebwa ensonga lwaki eyebyo ebirina okuba ebikulu mu bulamu bwe kimuwa okutegeera amakulu g'ebyo ebimwetaaza bw'okuza abaana bo oba baganda bo bw'ogabana nabo nkubawa amagezi oba abo bonna b'obaako obuvunaanyizibwa oba bakozi bo oba bakozi banna oba abooluganda n'ogabana nabo ensonga lwaki ey'ebyo ebirina okuba ebikulu mu bulamu bwabwe kibawa okutegeera amakulu g'ebyo ebibetaaza okuba ebyo balina okuba. Olwo ne baba n'omulamwa purpose mu bulamu. Kama yebazwe. Omuntu afuna obukakafu nga abuulirirwa nti ekyo kyabaako abeerera ddala ku mulamwa bw'aba amanyi ensonga lwaki. Kimusobozesa mu luzungu okuba focus era ne mu Luganda mukitegeera kye ntegeeza. N'abeera focus mu by'akola, n'abeera focus mu by'aliko era n'abeera omunywevu mu byo awamu n'okuddizibwamu essuubi n'amaanyi mu kubiruubirira. Ekifaananyi Yesu Kristo akituwa mu bulamu bwe naddala obw'obuweereza naye n'okujjira ddala we yajjira mu kumanyibwa byali akola ng'olese okuzaalibwa kwe. Bwe kitwalangwa eyali abuze oba eyali abuze n'asigala n'abasomesa mu yeekaalu nga bazadde be tebamulaba. Bazadde be baamuzuula n'abagamba nti mutabani waffe ky'otuyisizzaamu kitalo nnyo bannange. Ennaku zino zonna tukunoonya tetulaba wa gy'oli, tetumanyi ky'oliko. Yabaddamu, mubadde temumanyi nti nnakuba mu nnyumba ya kitange. Kubanga yali amanyi bulungi ebyo bimwetaaza okubeera. Mukitegeera? Era yonna mu buweereza bwe olw'okuba nti entuuko z'ebiro zaali tezinnaba, byonna bye yalingako yali abitwaza era ng'abitegeka era ng'abisengeka okutuukira ddala ku ekyo Mukama kye yali amutegekedde ddala okukola oba okubeera. Si we gwali? Kubanga yali ng'era abatera okubabuulira ensonga lwaki kye kyamuleeta. Weewaawo, ku luzzi mu Yohaana essuula ey'okuna abayigirizwa baamuleetera ekyemisana yabagamba nti yalidde dda ekyokulya. Ne beewuunya oba waliwo eyayiseewo ku luzzi n'amuleetera ak'okulya. N'abakutegeeza nti emmere yange si y'eno gye ndya gye mundeetera, gye nnywa gye mundeetera, naye okutuukiriza kwaki kw'oyo eyantuma. Kubanga yali amanyi lwaki. Naawe w'omanya lwaki Katonda yakuteekateeka okuba ku nsi kuno, lwaki akuzizza n'akutuusa w'otuuse, kikuleetera okuba nti olina okuba ne focused purpose. Weewaawo, olwo obulamu bwo wadde oyinza obutamanya kigera kyabwo, buwanvu bwabwo oba bumpi bwabwo, ne kikusobozesa okuba nti mu kiseera Mukama kyakugeredde otuukiriza byonna bye yakuleetera okuba. Tetukiraba ku Yesu Kristo mu myaka 33 gye yaviira ku nsi kuno, tewandigambye nti yafa in the prime of life, naye yali atuukiriza byonna ebyali bimuleese. Si we gwali? Si we gwali? Naawe osobozesebwa okuba nti totunuulira butunuulizi mu kweraliikirira ddi Mukama lw'akujjulula, naye buli lunaku otambulira mu bumativu bw'okutuukiriza ekyo Mukama kye yakuleetera ku nsi kuno ng'omaze okutegeera lwaki. Weewaawo, tuweewaawo. Bwe tutunulako mu ssuula esooka ey'ebbaluwa eno ey'Abasessaloniika, tukiraba ekifaananyi Pawulo kyawa ku nsonga eyo bwe yagamba mu ssuula esooka. Tujja kutandikira kale ku lunyiriri olw'okubiri nti bulijjo twebaza Katonda ku lwammwe mwenna era tubasabira obutayosa nga tujjukira omulimu gwammwe ogw'okukkiriza n'okufuba okw'okwagala n'okugumiikiriza okw'essuubi mu Mukama waffe Yesu Kristo mu maaso ga Katonda era Kitaffe. Era nga tumanyi nga mmwe abooluganda muli mikwano gya Katonda baayagala ennyo be yalonda. Kubanga enjiri yaffe teyajja gye muli mu kigambo kyokka wabula ne mu maanyi ne Mwoyo Omutukuvu ne mbukakafu obungi, era nga bwe mumanyi nga bwe twabeeranga wakati mu mmwe ku lwammwe. Nammwe mwagoberera Mukama waffe era ne mukolanga bwe twakolanga bwe mwakkiriza ekigambo wakati mu kubonaabona okungi nga mulina essanyu eriva umoyo omutukuvu ne mubera ekyokulabirako eri abakiriza bonna abomu Makedonia ne Akaya kubanga ekigambo kya Mukama kibunye okuva mu mwe si mu Makedonia ne mu Akaya mukana ye mu buli kifo n'okukiriza kwa mwe eri Katonda kwabuna era tuta era ne tutabaako tukwogerera mukitegedde kubanga bo bennyini batubuulira engeri gye mwatwanirizaamu ne bwe mwakyuka okuleka bakatonda abalala ne mudda eri Katonda omulamu era ow'amazima era ne bwe mulindiridde omwana wa Katonda okomawo okuva mu ggulu bwe yazuukira okuva mu bafu ye Yesu oyo yekka atulokola okutoonya mu busungu bwa Katonda obugenda okujja. Kama yebazwe munyanjula yebaluwa eno esoka zali bbiri eyokubiri eyongerezebwa kubino byawandika mwene esoka tulaba okusiima omutume Paulo kwe yawa Abasesalonika olwokuba bali bategedde okuyitibwa kwabwe bali bakkatiriza mukukiriza kwabwe ebyo Mukama be yabalondera ne baleka bakatonda abaya ne baleka ensinza endala zonna ne bagoberera ebyo ebyabasomesebwa n'ebyabalagirwa abayigiriza Paulo ne banne bonna be yatalaganga nabo mu ngendo ze ez'okubuulira enjiri olwo ne kibaleetera okubanga bavaamu ebibala ebibala bw'okuba nti mu Makedonia ne mu Akaya yonna okukkiriza kwabeeyongera bali mu bitundu ebyo olw'ekyo bano kye baali banywezezza weewaawo n'olwekyo tekyagasa boboka naye n'ebitundu byonna ebyali biranye balina okujulira okw'obulungi okw'ekitiibwa okw'amaanyi aga Mukama Katonda ge yali abakyusirizaamu nabo basobole okusikirizibwa okubanga bo Mukama yebazibwe mu ngeri okulondebwa kwa Mukama Katonda waffe okw'obulamu bwaffe kitulagwa mu bbaluwa ya Abasesalonike ey'okubiri mu ssuula ey'okubiri ebbaluwa ya Abasesalonika ey'okubiri essuula ey'okubiri okuva ku nnyiriro kkumi n'esatu okutuusa ku lw'ekkumi n'omusanvu ekitundu ekyo kisoma nti naye kitugwanidde okwebazanga Katonda ennaku zonna ku lwammwe abooluganda abaagalwa mu Mukama waffe kubanga Katonda yabalondera obulokozi okuva ku lubereberye ng'abatukuza olw'okukola kw'omwoyo n'okukkiriza amazima ge yabayitira ng'ayitira mu njiri oba ng'ayita mu njiri yaffe mulyoke mufune ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'olwekyo abooluganda munywererenga ku ebyo bye twabayigiriza mu bbaluwa zaffe oba mu bigambo byaffe kale Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe yatwagala n'atuwa essanyu n'essuubi eddungi olw'ekisa kye abazzeemu amaanyi era abanywezenga mu buli kye mukola ne mu buli kigambo ekirungi Mukama yebazwe nti tulina okutambulira mu ndowooza y'okwebazanga ennyo Mukama olw'ekyo kubanga yatulonda so si ffe abeeronda si ffe abamwagala ennyo naye ye yatwagala ennyo n'atulonda n'atakoma ku kutulonda naye mutulonda n'ayagalira ddala okututuukiriza eri okulondebwa kwaffe tukimanyi bulungi mu mbala y'obuntu nti naawe ggwe kennyini gw'oyagaliza ebirungi emirundi mingi olemererwa okubimutuusaako oba okubimusobozesa si bwe guli naye Katonda obuyinza bwonna bw'abanga bino byonna eby'okutubeeza abalamu abasanyufu ab'emirembe abawanguzi byonna byongerwako bwongerwa ku ky'okuba nti yatulonda Tuino chitu walango mkiso guamani. Kama yeva zwe. Norecho tuino kuchita mbridi langa munga tumueva zanga. Tuchidaba ne mweleza we. Yesu ya gamba wa igiriza we. We alia mazoku batuma ensamvu. Muluka esuleyo kumi. Okubaku nyoro kumi no msambu kutusa kurabi rumo rumo inzo kuandika rakubate tuja kuchukayo. Nti webadda nga bamugamba nti mukama betulabe bya kitiibwa nnyo bya byewuunyo nnyo yabagamba nti ekyo si kye kikulu naye ekikulu kye mulina okwejagulizaamu oba okusanyukiramu kwe kuba nti amannya gammwe gawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu weewaawo ebyo byonna betulabanga ebitusanyusa ebitukyamusa ebitweyagaza ku nsi kuno Jongerwa ko bwongerwa kuwokuba nti mukama yatulonda mukama yebazwe era buli macha tuntu kaungezi tumbi boba nendooza yokuba nti oli mulonde wa mukama chikuwa si okusima obusimi okwagala kwa mukama ekisaki n'amanyige n'obuyinza we byonna byaba byalina joli wabula Chikuletera no sikirizibwa mugwe okuba n'obulamu obuzza okwebaza jali mukitegeera okwebaza okutuufu era okuterevu kwe kwebaza okuzza so si okusiima obusiimu mukitegeera omuntu tugambe bwakuwa ekirabo kya Christmas ekiyitirivu obulungi Mukubwebaza obutuufu tosiima busiimi wabula oba n'ekyokuzza jali si okuli okwenkana ekyo kyakuwadde naye mu ngeri emu oba endala oyinza okuba nti weeyongera omwesiga oba okumwagala oba okumukkiririzaamu nga waali mukwano gwo si weguli azin wabaawo a return ekifaananyi mukitegeera kyengezaako okusiiga kyekyo mukama kyatwetaaza Nti mukima yano kitegeera kituleetera okuba abo abazza okwewaayo kwaffe okwewaayo kw'obulamu bwaffe gyali mu bujjuvu banga yatulonda n'ekirala nti mukama atutukuza olw'okukola kw'omwoyo n'okukkiriza amazima kikulu nnyo okumanya netwewaayo eri omwoyo Mwoyo wa mukama omwoyo omutuukirivu. Osobola okukola nga muffe omulimu gotufuula kye yatulondera. Kubanga bwe tuteewaayo gyali bwe tuteewaayo eri mwoyo mutukuvu. Ekyo mukama kyatwagaza tetujja kiba. Kubanga amaanyi n'obusobozi muffe tegaliimu. Siweguli? Siweguli? Nolwekyo tulina okusooka okumanya oyo anaatusobozesa. Okuzza eri mukama okusiima kwaffe kwa nnamaddala. Okwewaayo kwaffe eri mukama. Bwe tumumanya omwoyo mutukuvu n'omanya for example nti mwoyo mutukuvu. N'olwekyo okubeera kwe nange kirina okunfuula nga ye bwali omutukuvu. Nina okuba omugonvu era omuwulize gyali. Nina okwetegereza eby'omwoyo nga bwe tuzze tulaba wagguluko. Okusinga okuba oyo eyeetegereza eby'oku nsi ebirabwako ne biggwaawo ng'oli alert buli kaseera nga bwe twasomesebwa omulundi oguwedde n'oba oyo anyweza okukkiriza kwo okw'amazima g'enjiri ya Yesu Kristo kubanga ebyo bye bitusobozesa okuba n'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo bw'olaba abalokole ffenna nga bwe tuweebuuka mu ngeri emu oba endala kwe kuba nti tukyali mulimu ogukolwako we are a work in progress eri okwewaayo kwaffe eri omwoyo omutukuvu n'eri amazima ga mukama kubanga ne Yesu Kristo yagamba munaamanya amazima nga mugeeyongedde mugajja bafuula baddembe n'olwekyo gye tweyongera okumanya amazima agatufuula ab'eddembe gye tweyongera okuba ab'eddembe Si abatali basibe mu makomera naye abalina emireme mu buli nsonga okutuukiriza okwagala kwa mukama weguli nti weguli kitugwanira okuba abo abassa esira oba abeweerayo ddala ebyo bibeere bya bwannamaddala mu bulamu bwaffe. Omwoyo omutukuvu n'amazima, ekigambo kya Mukama bitusobozese ddala okuba n'ekitiibwa kya Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga mutulonda Yesu yatufiirira tufuuke nga ye. Weewaawo, n'olwekyo bwe tunywereranga ku ebyo, Mukama waffe Yesu Kristo yennyini ne Katonda Kitaffe eyatwagala atuwa essanyu n'atuwa essuubi eddungi olw'ekisa kye, n'atuzzaamu amaanyi era n'atunywezanga mu buli kye tukola ne mu buli kigambo ekirungi. Essanyu, obutuukirivu n'emirembe, which is the definition oba ekiyitwa oba ebiyitwa obwakabaka bwa Katonda, fenna abakkiriza bwe tugwanidde okutambuliramu nga embeera z'obulamu bwaffe. Kubanga tubuulirwa mu Baruumi essula ya 14:17 nti obwakabaka bwa Mukama si kulya na kunywa, wabula butuukirivu mirembe na ssanyu mu mwoyo omutukuvu. Essanyu, obutuukirivu n'emirembe ebyo bye byolesa ekitiibwa kya Mukama Yesu Kristo mu bulamu bwaffe. Si bugagga, si tutumu, si kintu kirala kyonna, kubanga ne Yesu Kristo twakimulabako mu bulamu bwe tyalina bya bugagga bingi. Weewaawo bwe yakola ebyamagero n'atutumuka mu bitundu ebingi, naye tyalinga mu njiri oba mu palaces mu Yerusalemu mu yeekaalu n'abanga buli omu ajja n'avunama n'akomba ebigere bye. Si bwe gwali, naye nga obulamu bwe bwonna naddala mu bitundu bye tubuulirwako obuweereza bwe, twalabanga yali musajja ajjudde essanyu, obutuukirivu n'emirembe. N'okuba nti mu muyaga omungi yasobola okuba nti yeebase mu lyato, naye ffe tugwa mu miyaga emingi, ndowooza omanye ekivaawo. Sijja kuwulira nze bimbaako ng'omanye ekivaawo mu bulamu bwo. Naye bwe tumanya omwoyo wa Mukama ne tunywerera mu kigambo kya Katonda mu mazima ge, kituleetera okuba nti Katonda atunyweza mu kuba n'essanyu n'essuubi eddungi olw'ekisa kye, era ne tuddamu amaanyi ne tunywezebwanga mu bikolwa eby'obutuukirivu era n'eri buli kigambo ekirungi. Bwe twetegereza onyiriro lw'ekkumi gye tuli mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonike essula ey'okutaano, Mukama yatulonda okutulokola ng'ayita Mukama waffe Yesu Kristo eyatufiirira katube nga tuli balamu oba nga tufudde, tulyoke tubeere balamu wamu naye. Weewaawo, bwe yali nga abuulira ku nsi kuno, yategeezanga abagoberezi be bonna, abamu baali bayigiriza bannamaddala, abamu tebaali bayigiriza bannamaddala, baali bamwagalako mmere yokka. N'abagambanga entakera nti ky'obulamu omwana oyo eyamutuma bwawa bwa lubeerera ate bwannamaddala. Si bwe bulamu obwo bw'ojja mu kulya obuli leero n'okkuta emigaati ate enkya enjala n'ekuluma n'otandika okuvumaganyiza erinnya lya Mukama oba okuvvoola ekitiibwa kye. Weewaawo, bwe bulamu obulina ekinyusi kyabwo mu kumanya Mukama nti yeewuwo era oliwe lubeerera. Mukama yeebazibwe, kifumiitirizeeko nti bwe bulamu obukuleetera okumanya nti Mukama wuwo era oliwe lubeerera. Bwe tusoma mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi essula ya 14 okuva ku nnya olw'omusanvu okutuusa ku lw'omwenda, zitugamba nti kubanga tewali n'omu ku ffe abeera omulamu ku bubwe eka, era tewali n'omu afa ku lulwe. Kubanga bwe tuba abalamu, tuba abalamu ku bwa Mukama, oba bwe tufa, tufa ku bwa Mukama. Kale nno, bwe tuba abalamu oba bwe tufa, tuli ba Mukama. Weewaawo, tukikubireko Mukama mu ngalo ekyo. Kubanga ekyo Kristo teyafiira ate nabeera omulamu alyoka abeere mukama waabo abaafa era n'abalamu. Haleluya. Oba oli avudde otumanyi bulungi, kale ng'abakkiriza kansubire mwenna n'okutegeera kuno nti bwe tufa tukyusibwa bukyusibwa, mukitegeera bulungi. Naye tukimanyi bulungi nti abo abeesiga Mukama Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, era Isirayiri, nga Mukama Yesu Kristo yakinnyonnyola Abafalisaayo nti Katonda si Katonda w'abafu wabula w'abalamu. Noolwekyo abeebaka ne bakyusibwa nga bavudde ku nsi kuno basigala bakyali balamu, kubanga obulamu bwe balina mu Mukama bwa lubeerera. Yeffe Mukama yeebazibwe. Ekyo kikulu nnyo ne tukimanya okusinziiriza mu kuba nti Mukama yatulonda n'akola ekyo ekitubeeza kye tuli abalamu. Noolwekyo kikola bulungi nnyo mu biro nga bino mwe tumalirako omwaka, bwe tulaba olunyo olw'ekkumi n'olumu bwe lutugamba, ne tugumyagananga era ne tuzimbagananga Mukama waffe olw'ebyo buli kiseera. Kubanga omwaka guweddeko nga tuyise mu kusomoozebwa kungi, weewaawo tubadde n'obujulizi bungi, weewaawo tuyise mu mbeera ezitali zimu nnyingi, si bwe guli? Naye tukyali balamu olw'ekigendererwa. Ekigendererwa kye tulina okutuukiriza, era we tumanya ebyo kituleetera okwegumya mu Mukama, kituleetera okuzimbagana mu Mukama. Ne tumalako omwaka mu maanyi ate era ne tuyingizibwa mujja mu maanyi. Weewaawo y'ensonga enkulu lwaki nkiwa Omwoyo Omutukuvu yakinzisaako nti tusomesebwe era tubuulirirwe mu kigambo kya Katonda ng'omwaka guno guggwaako, embeera y'okubaawo mu bulamu obutaggwaawo, obulamu obutuweereddwa olw'okulondebwa Katonda so si ffe okwesalirawo, obulamu obutusobozesebwa Mukama so si ffe okuba nti ffe abalina okuba n'amaanyi agabusobozesa, ffe tulina kwewaayo bwewi gy'ali. Bw'omanya amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu omanya kikyasobola okukolamu. Weewaawo ffe tubisoma busomi nti Peetero yeegaananga Yesu wadde yalinga amaliridde okuyimirira naye obutamulekerera. Naye tumanyi bulungi nti olw'okuba Omwoyo Omutukuvu si yali afuga mu bulamu bwe, era ne tulaba ekifaananyi ng'Omwoyo Omutukuvu azze okufuga mu ye, we yayimirira n'agamba Abafalisaayo abamu ku bo babe yali yeegaaniddemu Yesu Kristo nti wadde omusajja mwamukomerera, yali ekikolwa ekyo kitegekeddwa Mukama Katonda okulokola abaana era abazzukulu ba Ibulayimu mmwe kye muli. Mukama yeebazibwe. Bw'okitegeera ekyo n'omanya bulungi nti wadde oyinza okuba n'ebikulobera, ebikusiba, ebikugaana, ebikuziyiza okutuukiriza okwagala kwa Mukama, bw'oweewaayo eri Omwoyo w'Omutukuvu buli kaseera ajja kuyingizaamu amagezi n'embala ekufuula atuukiridde eri Mukama mu birabwako ne mu bulamu obutaggwaawo. Mukama yeebazibwe. Era ebyo biggibwa mu mazima ga Katonda agali mu njiri gye tugabana. Kwe kubazzaamu amaanyi tumaleko omwaka guno nga tumanyi nti Yesu Kristo gwe mulamwa gw'ebiro bye tulimu eby'amajaguza ga ssekukkulu. Era tumanye nti buli kaseera ali naffe era naye tuli naye, kubanga ali muffe naffe tuli muki? Tuli muki? Mukama yeebazibwe. Katwebaze Katonda nga tukusinza nnyo era tukutendereza, tukwebaza olw'ekigambo kyo, kubanga okituma ne kituukiriza byonna by'okitumidde. Okutuzzaamu amaanyi kye kintu kye tutasobola kwetikka mu mikono gyaffe ng'abantu ne tukwasa bannaffe, naye Omwoyo Omutukuvu asobozesa embala ez'ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu otujjula, kubanga tuli myoyo miramu mu ggwe Katonda affe olw'Omwoyo Omutukuvu. Tukwebaza kaakano kubanga ekkanisa wonna weebadde weebuuse ojja kusobolera ddala okugikyusa, okugituukiriza n'ogitukuza. Abaweereza abo bonna ebyo byonna Mukama Katonda affe, ebyo bwakabaka bwo ebitugwanidde okutuukirizaamu okwagalako, ebikolwa, enjogera n'empisa byonna tubanyi bulungi nti olw'ekigambo kyo nga gemanyi omwoyo omutukuvu gaakozesa kijja tusobozesa okubeera ddala ekitangaala era omunnyo mu biro naddala bino bye tulimu, ng'abantu bagwamu essuubi tube abo ababazzaamu essuubi, ng'abantu batolokoka mu kukkiriza tube abo ababongera okukkiriza okunywera, ng'abantu bali mu nnaku tube abo ababalaga ekkubo eri essanyu, kubanga oli Katonda omwesimbu era omwesigwa okutuukiriza byonna bye watutondera okutuukiriza era olabiriza ekigambo kyo eriso ly'ejjoji okubituukiriza. Si mu maanyi gaffe era mu buyinza bwaffe, niyo olw'omwoyo omutukuvu. Oweebwe ekitiibwa, ogulumizibwenga era otenderezebwenga mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ama bawumpisa.